amazonavideoboy.com.
Kutana yapo tulipishana, wani muungwana, haukutukana. Nikumbuke kuema na mazuri wewe, niombe na mema kwa mazuri unene. Vita bila kumwaga damu, unafahamu moto ungeshika tamu. Ingeshuka nidhamu hivi kwa nyakati zile, nijinyime nisile, mangapi nipitie, leo nikuchukie. Sisi so malaika, wenda ulikwazika, yote yatapita, upendo hautokwisha. So malaika, wenda ulikwazika, yote yatapita, upendo hautokwisha. Kwa yangu mambo ya ujana, mapungufu yangu. Sometimes I feel your pain, how could complain, I need to learn. Takwinti kumwe tabasamu kwa utu na damu, si sote wanadamu, tuchome na damu. Kwa nyakati zile, nijinyime nisile, mangapi nipi kuchukie. Sisi so malaika, wenda ulikwazika, yote yatapita, upendo hautokwisha. Sisi so malaika, wenda ulikwazika, yote yatapita, upendo hautokwisha.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.